Fuego. Mundo Sound.
Baby, trepene, zina we trepene, usanyo wachito.